exclusive from ZambianMusicSad.com.
The international voice.
We did it again. AOG, the hit maker.
Upwane mwonga vacha Pana usia mvumi sosi Baby tenga mchima wanga Usa upwane mwonga vacha Pana usia mvumi sosi Don't make it baby Don't make it baby Don't make it baby Pana usia mvumi sosi Baby tenga mchima wanga Usa upwane mwonga vacha Pana usia mvumi sosi
Straight out from ZambianMusicSad.com.